ZWAP.com.
This is my love song. That we should be the sun. We can sing along. We should be the passini. Ati jeli tamulenga sada lobati lelo chilegua. Cha 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 cha. Ukwangala takupwa ye ye ye. Una mwaka ndefika. Uwa vyashi ndefika. Ukwangala takupwa ye ye ye.
Wama na kama kutii.